No time to check time. Let's go.
Nafanya muziki wa inje na ndani, jina adisi kwenye burudani.
Show, pull it up, keep it up. Mini song when you show, pull it up, keep it up.